markii dheen masiibooyinka dabiiciga ee waliba ku dhaladaya dhibaatooyin fara badan oo siyaabo shalgadisan bulshada saameyn kareebasa haddana markeeda rowta soomaaliya waliba iyadan adaga inaad si fudud markaa han ku kabataa saameyntaas maadaama itaalka dowladda iyo bulshada buuse iyakoo eedan isku liidida fatahaadoogii iyo daadadkii ha ku rogmadeen qeybo badan oo kumid ee dalka iyo dhibaatooyin ku dhaladeen gaar ahaana magaalada baydhabo waliba saameyn adag wajahday dhallinyarada iyo xoogsatada ku noola xeryaha barakacyaasha aanaas oo hadda wajahayana shaqo la-aan inta badan qalabkii oo haysteen iyo daadadkii ku qaaday waanan awoodna intii oo gadan sidoo kalena waliba yaraatay shaqooyinka magaalada lanku weeri jiray taasna waliba ya sababtay in qoysasho iyo dareeman culays dhiniga nololee haana kumida dhallinyarada xoogsatada ee ka dhaqanka amamka iyo waliba iyo dalbadaena in shaqo abuur nolola reerosha iyo kamaarayaan lan sameeya sidoo kale dadkaan iyo waliba iyo ku hadalaena sida fatahaadii nololiyo saameynta n ku weelatay
kaamkaas mumaraa ka sugoona ilaah marisa jira ama hadamgiunadanan weeraay unu shaqay ka jarna shaqada wadanka ilaah ugu shigna mudis wala isku lukooe lan kasta hoo lan barato wala kin gobada faylanka alinkiyashay baa baahan adamay kin gobade maya u alxamdulilah ilaahay ka mahadsan shaqa ballan isbuu howalka dadaranto isbuu kalwal malhala tankala markoowa meel sikoomiya walaa afariya meena barti walin walna baray walaala siin barilenaray walna shahaadinna sii hortaa hortiin galleenari magaygii kubaad galabkii ka shagaysada fadeena la siinsee sininrena laagna siimleh may baradaan libalood ya baradaani fadaanana bari waa walay un halkaas mugorto hordhaahan dhoolo oo mugda irika dhiidi baana hadda mugorto guriga albaabshay suubsay sariiroo suubi walaawase suubi walaad walbadan horaan liin fahansana iyo la fahmi marka maynare ilaahay marshii hobsun walaan bartay in shahaadideenna si galabkiisan ka shagaysada fadeena la siinsiyanare kulay may malay soonki unadda mudani soonjeyni ayaan malay geekii dhatan horta lan magaagan hayo masmiil walbura kulay ma aragna kulay lan nool buwa wadanki howlo malka hayo beer malka hayo walkaleela kaa mile abuud male ilaahay abuudle geekii wallaar geegi ada baandankina tomasku loola godaa aragda god hoo kale gurigo kan oo kale gudmaare arag hoo kolkoo lanku ilbaabku iyo suubikar arag hoob kale edeleeli iskurooge ma walwiino kale faa'iido leh lahaayo maleh
shaqahoogaloolaya shaqaysaa gurni lahaa gurye lagadare ulaadiyo la qabiiro aawo shaqanana gobada fadaana shaqanana sii shaqaysada korno laansaarka baradoonana sii barada korno qaadantook barada korno barada korno maleh
haddii warbarashadaas isan helaan ku faaideysad kortaana marka
ku faaideysad korno ugana ka noolna gurni guroona diri shaqadoonana gobon fadaan gurniyo waa maran dhawaane ma kuu doon dhawaane gurni laku guree way sheeno gadyaday albiin mugoyaan sadoon kun la kaalaysa gurniyo imaadi laku guroohay gaaro may goobo meel dheera laku sheeleo geekoy beegeekoy heeriwe
may kumad ahaa dadka oo kaamka degan eedna inta wareysan markii ata shaqaalana shaqa abuurna idinka baahan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ma idinka baahan adii shaqa abuurna ni samay ilaahay kiin roonya idoo hobada booska lay roogdo ilaahay kiin roonyaha war hay-ad balimeega marahay tile la ka xisaabto ma dhabo ini ma idin jeelnaha hadii likaan la hadlay ilaahayna sii labaatan jira ana ini ma idin jeelnaha shaqa abuurna ni samay xarunna ni samay walbarasho tayo lehna nasiyu okay hirfad aan hadda hadiba aan gacan la isii aan wal ku qowdo lahay fariyamo
ilaa hadda waliba tiigina dhibaatooyinka ku dhaladii fatahaadoogii daadadkii ha ku rogmadeen qaybo kumid ah magaalada baydhabo xarunta gobolka baay inkastoo meelo badan markaasi ay dhibaatooyinkaasi dib lahan ku kabadeen.